Kim. Naiona picha flani, ukinificha kifwani. Na ulivyo fundi kila nyavu na utikisa tundani. Napenda zile baby calm down. Napenda zile baby leo ni naam. Na tena ukinipea one time. Sicheke hata kushare binadamu. Nikikukunja na kunjika, nikikuvuta na vutika. Mtoto hupo hambo kama Queen Latifah. Sifa zote nakupa. Hupo high haujashuka. Muni nakuja dry na ukatai huna nipa.
When you pull up on me, I like the way you pull up on me. Baby, when you pull up on me, I like the way you pull up on me.
Oh my baby, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Oh my baby, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up.
I love the way on a voice shiny. Tukitembea one line. Mi na we maisha ni me and you. You the one and a million. Na enjoy kwa na wewe.
Kingo swazi tunabow kinyo mwezi. Wanga awa lari wapo live kama wezi. Nisha sema ya mapenzi. Yani kama nipo bebone. I'm wavy. Sparking every morning. I don't need a faking love. I like the way she grind on me.
Baby, when you pull up on me, I like the way you pull up on me. Baby, when you pull up on me, I like the way you pull up on me.
Oh my baby, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Oh my baby, pull up.
With your mom.